Good morning. How is everyone? Right. What a beautiful morning God has given us today. Let's give thanks to Him. Father God, we thank you, Lord, for this time we have to gather as a school. We thank you that you've brought each and everyone by your providence here this morning. Lord, we desire to give thanks to you, Lord, and to live the holy life that you command us to live. And so we ask for your help. We know we cannot do it. We are but sinners. And in fact, it is Christ who has done it for us. And so we ask you, through the ministry of your Holy Spirit, that you help us, Lord. Help us to be holy. Help us to worship you this morning. Help us to understand, Lord, the scriptures that we will read this morning. And Lord, we just give thanks to you in all things. In Jesus' name I pray.
Amen.
Okay, let's sing Jesus Paid It All. Jesus Paid It All. 1, 2, 3, begin.
I hear the Savior sing, Christ
have your seat. We want to once again read through Psalm 11.
Leo tena tutapitia Zaburi sura ya 11.
As we finish our exposition of this particular psalm today.
Tukimalizia mafundisho juu ya Zaburi sura ya 11.
Please, everyone, look forward, listen intently. This is the word of the Lord.
Kila mtu akuwe makini kwa sababu tunasikiza neno la Mwenyezi Mungu na lazima tumwabudu.
To the choir master of David. In the Lord I take refuge. How can you say to my soul, flee like a bird to your mountain? For behold, the wicked bend the bow. They have fitted their arrow to the string to shoot in the dark at the upright in heart. If the foundations are destroyed, what can the righteous do? The Lord is in his holy temple. The Lord's throne is in heaven. His eyes see, his eyelids test the children of man. The Lord tests the righteous, but his soul hates the wicked and the one who loves violence. Let him rain coals on the wicked. Fire and sulfur and a scorching wind shall be the portion of their cup. For the Lord is righteous. He loves righteous deeds. The upright shall behold his face.
Neno la Mungu. Bwana ndiye niliyemkimbilia. Mbona mnaiambia nafsi yangu? Kimbia kama ndege mlimani kwenu. Maana tazama wasio haki wanaupinda uta. Wanaitia mishale yao katika upote. Ili kuwapiga gizani wanyofu wa moyo. Kama misingi kiharibika, mwenye haki atafanya nini? Bwana yu katika hekalu lake takatifu. Bwana ambaye kiti chake kiko mbinguni. Macho yake yanaangalia, kope zake zinawajaribu wanadamu. Bwana humjaribu mwenye haki, bali nafsi yake humchukia asiye haki, na mwenye kupenda udhalimu. Awanyeshee wasio haki mitego, moto na kiberiti na upepo wa hali, na viwe fungu la kikombe chao, kwa kuwa Bwana ndiye mwenye haki, apenda matendo ya haki, wanyofu wa moyo watamuona uso wake. Neno la Mungu.
Now this is the third day now that we've been looking at this, the 11th psalm.
Kupitia mafundisho ya Zaburi sura ya 11, leo ni siku ya tatu.
And if you will remember, the first day we looked at David's trust.
Kama unakumbuka, kama ulikuwa makini, siku ya kwanza tulizingatia tumaini ya Daudi katika Mwenyezi Mungu.
David's trust was in the Lord.
Yeye alikuwa ameweka tumaini yake yote ndani ya Mwenyezi Mungu.
The second day we looked at David's temptation.
Sehemu ya pili tuliangalia vile ambavyo Daudi alikuwa anajaribiwa.
Remember, those that were near to David were very fearful and wanted him to run away.
Wale ambao wandani wa mfalme Daudi walikuwa watu wana hofu nyingi kwa sababu hakuwa na imani ya kutosha, kwa hivyo walikuwa wanataka mfalme Daudi aweze kutoroka.
And this was during a time where his very own son wanted to kill him and replace him as king.
Kama tunakumbuka, ilikuwa hali ngumu sana katika maisha yake kwa sababu yule mwanao ambaye anaitwa Absalom alikuwa tayari ameshafanya mpango ya kumpindua baba yake ili aweze kumwangamiza.
And so there were a great many standing in opposition to David.
Na kwa hivyo kwa wale ambao walikuwa wanampinga walikuwa wengi sana.
And so David would have felt very alone. He was very tempted to perhaps listen to those near to him telling him just run away.
Kwa hivyo wale ambao walikuwa anadhania kwamba wanampenda wote walikuwa wamemwasi, na akaona kwamba alikuwa amejazwa na hofu, akaona kwamba pengine anaweza torokea mbali, lakini tukaona kwamba akamtegemea Mungu peke yake.
Now today we want to look at David's triumph.
Na leo tunataka kuzingatia ushindi wa mfalme Daudi.
David replied to those fearful followers of his.
Kwa hivyo tunaona kwamba mfalme Daudi anapata ujasiri ya kuweza kuwajibu wale ambao wana hofu kwa sababu ya hali ambayo anapitia.
And he told them to put their focus on the Lord.
Akawaambia kwamba wote wazingatie na waweke fahamu yao juu ya Mwenyezi Mungu peke yake.
And not on their enemies.
Na wasiwategemee wale ambao ni maadui zake.
David's supporters, remember, they were asking in the end of verse 3, what can the righteous do?
Kumbuka wafuasi wa mfalme Daudi wakisema kwamba mwenye haki atafanya nini?
But that was the wrong question.
Na hiyo ndio ilikuwa swali ambayo ilikuwa imeelekezwa mahali ambapo hapatakikani.
What they should have asked,
swali ambalo wangefaa kuuliza,
and what we as believers should ask when we face problems.
Na sisi wote ambao tunaweka imani yetu ndani ya Yesu Kristo tunafaa kuuliza swali, la maana ni kwamba
is not what can the righteous do,
sio vile ambavyo sisi wenye haki tutafanya.
But to whom can the righteous look?
Lakini kwa wale ambao wanaamini wanatenda haki watamwangalia nani?
It is our nature to want to do.
Ukweli ni kwamba sisi wote tunafurahia kutenda mambo ambayo yanafurahisha sisi wenyewe.
What can the righteous do?
Je, wenye haki watafanya nini?
Tell us what to do when things are not going our way and we'll just do it.
Kwa mfano, mara nyingi katika maisha yetu sisi hatuna imani ya kutosha, kwa hivyo tunatafuta watu wengine watusaidie kupata shauri vile ambavyo tunafaa kuishi.
We want the solution. We want to know how do we fix this problem.
Mara nyingi sisi huwa tunatafuta suluhisho ya muda kwa sababu sisi hatuna imani ya kutosha, hatuna subira, hatujui kuvumilia.
And this is the very question that every single religion outside of Christianity asks.
Na ni hii swali ambayo inapatikana katika kila mtu ambaye ni mfuasi wa dhehebu tofauti ambayo inapatikana katika ulimwengu wetu.
Mankind knows that God is real.
Unajua kwamba kila binadamu katika nafsi yake anajua kwamba Mungu yuko.
And their consciences tell them there is something wrong between the relationship with God and with man.
Na kwa sababu hiyo nafsi ya Mwenyezi Mungu iko ndani ya kila mmoja wetu, mara nyingi kupitia hisia zetu tunajua kwamba tunatenda mazuri au mabaya.
And so every other religion you will find in the world,
na tunaona kwamba katika kila dini ambayo inapatikana katika ulimwengu wetu huu,
seeks to fix this problem between God and man by telling sinners what they must do.
Na kwa sababu tunaona kwamba tuna watu maalumu ambao wanasimamia dini tofauti katika ulimwengu, tunapata kwamba kila mmoja anajaribu kupatia mfuasi wake suluhisho bila ambapo anatakana kumtazama Mwenyezi Mungu.
It is only Christianity,
ni Ukristo peke yake,
that correctly tells the sinner,
ambaye inaambia yule ambaye anatenda dhambi ukweli,
not what they are to do,
kwa sababu ukweli ni kwamba sisi hatuna uwezo wa kufanya chochote,
but what God has done,
ni kwa sababu ni kila kitu ambacho kinatendeka ni kulingana na mpango wa Mwenyezi Mungu peke yake.
That is the new covenant.
Na hiyo ni agano jipya kutoka wakati wa Yesu Kristo alipokuja hapa ulimwenguni.
The Bible reveals to us that God relates to man through covenant.
Ukweli ni kwamba uhusiano kati yetu na Mwenyezi Mungu upatikana kupitia kwa agano kutoka kale.
And the Bible speaks of many covenants.
Na unaona katika maandiko matakatifu kuna agano nyingi sana ambazo baina ya sisi na Mwenyezi Mungu.
God made a covenant with Noah.
Kwa mfano, kuna ile agano kati ya sisi na Noah na Mwenyezi Mungu.
God made a covenant with Abraham.
Na akafanya agano na Ibrahim.
God made a covenant with Moses.
Na akafanya agano na Musa.
But in scripture it is revealed to us that there are two main covenants.
Lakini kulingana na maandiko matakatifu tunajua kwamba kuna agano mbili peke yake ambayo ni muhimu sana.
And that is why our Bible is divided into two parts.
Ndio maana Biblia yetu imegawanywa sehemu mbili.
We have the Old Testament and the New Testament.
Kuna agano la kale na agano jipya.
Now that word testament,
na ile neno ambayo ni ushuhuda ama ushuhuda wa Mwenyezi Mungu,
it means covenant.
Inamaanisha agano.
When God first created man, that is Adam.
Wakati mara kwanza siku ya enzi ambapo Mwenyezi Mungu aliumba binadamu wa kwanza ambaye anaitwa Adam,
God condescended to enter into covenant with Adam.
Mungu alijishusha hadhi ili aweze kufanya agano na Adamu, kwa sababu Mungu ako juu na binadamu ako chini, lakini aliteremsha madaraka yake ili waweze kuwa na mawasiliano na uhusiano na Adamu.
It was a covenant of works.
Na hiyo agano ilikuwa inalingana na matendo.
Meaning that if Adam had obeyed the covenant perfectly.
Ikimaanisha ile agano ya matendo inamaanisha kwamba kulingana na vile ambavyo Adamu angeweza kutii neno la Mwenyezi Mungu,
he would have gained the covenant blessing.
Angepata agano ya baraka
for himself and all his posterity.
Na ingepatikana kupitia kwake na wale vizazi wake ambao vikuja baada yake.
His posterity is all humankind, every human being.
Hile neno ambayo amesema inamaanisha kwamba vizazi ambao vingekuja baada yake wote wangepata baraka ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye angeweza kutii neno amri ya Mwenyezi Mungu.
But as we know, Adam failed.
Lakini ukweli ni kwamba Adamu aliweza kushindwa.
He chose to sin.
Akaamua kutenda dhambi.
He did not obey that covenant of works with God.
Akakosa kutii ile agano ya matendo na Mwenyezi Mungu, na kwa hivyo akaamua kufanya mambo vile ambavyo yeye anajua.
And he brought on himself and his posterity condemnation.
Na katika hiyo hali akaleta hukumu kwake yeye mwenyewe na vizazi ambavyo vingekuja baadaye.
But immediately when Adam fell,
Lakini wakati Adamu alipopungukiwa na utukufu,
that is, we read of that in Genesis chapter 3.
Inapatikana katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3.
In Genesis chapter 3 verse 15,
katika mstari wa 15 ya sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo,
we see that God promises a new covenant that was to come.
Kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu juu ya viumbe vyake, tunaona kwamba Mwenyezi Mungu anatuahidi agano lingine mpya ambalo litakuja baadaye.
Not a covenant of works.
Na sio agano ya matendo.
Because we can no longer obtain or no longer work to obtain the covenant blessings.
Kwa sababu ile uwezo ya sisi kuweza kupata baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu kupitia kwa nguvu zetu zenyewe zimeondolewa kwa sababu ya Adamu kukosa kutii amri za Mwenyezi Mungu.
We have already failed. All of humankind has failed to obtain the blessings through a covenant of works. We have not obeyed perfectly.
Na kwa sababu sisi tumekosa kutii kikamilifu neno la Mwenyezi Mungu, naona kwamba ile nafasi ya kuwa na uwezo kama vile ambavyo Mungu alikuwa anatarajia unaondolewa, na kwa hivyo hatuna uwezo ama ushawishi wa kutosha wa kupata hizo baraka sisi wenyewe.
So that covenant of works and every other covenant of works only condemn us. They cannot save us.
Na kwa hivyo hizo agano zote ambazo zinakuja kati ya sisi na binadamu kupitia agano ya matendo haiwezekani kwa sababu sisi tunafurahia kutenda dhambi.
But in Genesis 3:15 God promises not a covenant of works but a covenant of grace.
Lakini katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15 unaona kwamba Mungu anatuahidi kwamba kuna agano ambaye analeta ambaye ni agano ya neema.
Meaning it is God who will do what is necessary to obtain the covenant blessings for us.
Na kwa hivyo uwezo wote unamtegemea Mwenyezi Mungu, yeye ndiye atachagua wala wataokolewa na watakuwa wanawake kupitia kwa ile hali ya kwa sababu yeye kuna neema yake na huruma yake juu yetu.
And he will do so by sending his only begotten son Jesus Christ.
Na akatuahidi kwamba atatuletea mkombozi ambaye ni Yesu Kristo mwana wake wa pekee ambaye anampenda sana.
To represent mankind in a new covenant.
Na yule mwana ambaye ni Yesu Kristo atakuja kuwakilisha binadamu katika agano ambalo atakuwa nayo jipya na ambaye ni agano ya neema.
So that those who by faith,
na wale kupitia kwa imani,
have Jesus as their savior,
na wana imani ndani ya Yesu Kristo akijua kwamba yeye ndio mwokozi wao,
we are now in a new covenant.
Watakuwa na ushirikishi mpya kulingana kwa sababu Yesu Kristo atakuwa mpatanishi kati yao na Mwenyezi Mungu, na atafanya urejesho uwe kati ya sisi na Mwenyezi Mungu.
Where Jesus is the head of that covenant.
Na kwa hivyo Yesu Kristo atakuwa kama kichwa ya ile agano jipya.
We are no longer in that old covenant.
Na hatutategemea agano ya matendo.
Where Adam is the head of the covenant.
Kwa sababu ile agano kale ilikuwa kwamba yule kichwa ya ile agano ilikuwa Adamu.
And it is a covenant of works.
Na hiyo agano ya Adamu ilikuwa agano ya matendo.
But according to our fallen nature we want to still have that covenant of works. Just tell me what to do and I will do it.
Lakini sisi binadamu tunafurahia agano ya matendo kwa sababu tunadhania kwamba sisi tuna uwezo kupitia kwa matendo yetu kuweza kupata utukufu wa Mwenyezi Mungu.
And that's exactly what the supporters of David were asking. What can the righteous do?
Ndio maana wafuasi wa ndani wa mfalme Daudi walikuwa na tabia ya kwenda kuuliza mara kwa mara kwamba watafanya nini, wakidhania kwamba wana uwezo wa kutosha wa kuleta ushawishi kule kusuluhisha maneno ambayo ama mambo magumu ambayo mfalme Daudi alikuwa anapitia.
And these were not unbelievers asking this question, but they were believers.
Na kitu cha kushangaza ni kwamba hawa ni watu ambao walikuwa wanajua kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kila kitu, lakini hawakuwa na imani ya kutosha.
And they should know better.
Na wanajua kwamba ni bora kumtegemea Mwenyezi Mungu peke yake.
But they let the hopelessness of the situation get to them.
Lakini wanaona kwamba hali ngumu ambayo wanapitia inashinda ile hali ambayo ya kumtegemea Mwenyezi Mungu, na kwa hivyo imani yao inapotea.
And they went back to their human nature.
Na kwa hivyo wakafurahia kurudi katika nafasi ya asili ya binadamu ya kuamua na kutenda vile ambavyo sisi tunafurahia wenyewe.
Of wanting to come up with the solution on their own and to leave God out of it.
Wakidhania kwamba suluhisho zao bila msingi ya Mwenyezi Mungu ndani yao inaweza kudumu.
And the best thing that they could come up with was to tell David run.
Na suluhisho ambayo ilikuwa bora katika mawazo yao walikuwa nadhania ni bora ni kwamba Mwenyezi Mfalme Daudi aweze kutoroka.
Well, David doesn't answer their question.
Na kuna kwamba mfalme Daudi kwa sababu ya imani yake anaamua kunyamaza.
Their question was a waste of time.
Alikuwa anaona kwamba swali yao ilikuwa inapotezea yeye wakati.
And it revealed a lack of understanding and faith.
Na ilimfunulia mfalme Daudi ya kwamba wale ambao walikuwa wafuasi wake wa ndani hawakuwa na imani ya kutosha.
David knew it was not a simple matter of the righteous must do this.
Na alikuwa anajua yeye kwamba hata kama unahesabiwa mwenye haki mbele ya Mwenyezi Mungu, sio rahisi kupata jibu mara moja kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Inategemea maksudi na mpango ya Mwenyezi Mungu mpeke yake.
But instead David answered the question that they should have asked.
Na tunaona kwamba mfalme Daudi, kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa ndani yake, aliweza kujibu swali kulingana na mpango wa Mwenyezi Mungu.
That question is, to whom shall the righteous look?
Na akasema kwamba ni nani mwenye haki atamtegemea nani?
And the answer is to the Lord.
Na swali jibu lilikuwa kwamba kila mtu lazima amtegemee Mwenyezi Mungu peke yake.
He's the only one to whom we can look.
Ni yeye peke yake ambaye anaweza kila kitu ambacho tunapitia katika maisha yetu.
When the foundations are shaken, as they said.
Bila ambavyo imeandikwa kwamba misingi kiharibika.
He's the one to whom we must look.
Ni yeye lazima tumkimbilie na tumtegemee yeye peke yake.
If we are to stand firm.
Kama unaonesha kwamba imani yako iko ndani yake, ni lazima wakati wote katika ile hali ambayo unapitia lazima umtegemee yeye peke yake.
When we have troubles in our life.
Sana sana kama unapitia masaibu ama hali ngumu katika maisha yako.
In verse 7,
katika mstari wa 7,
it says the Lord is righteous.
Mwenyezi Mungu ni mwenye haki.
He loves righteous deeds.
Apenda matendo ya haki.
The upright shall behold his face.
Wanyofu wa moyo watamuona uso wake.
God supports the righteous.
Mungu anafanya pamoja na wale ambao wanatenda haki.
And we have to understand we are not righteous because of what we do.
Na tunafaa kufahamu ya kwamba sisi hatuna haki yote. Ni haki yetu inapatikana kupitia kwa Yesu Kristo.
But we are righteous because of what Jesus has done.
Na ile haki yetu inapatikana kwa sababu ile kazi ambayo Yesu Kristo aliweza kuja na akatenda.
2 Corinthians 5:21.
Kitabu cha waraka wa pili wa Korinto sura ya 5 mstari wa 21.
It says for our sake he made him to be sin.
Kwa sababu yetu alifanywa akawa dhambi.
Who knew no sin.
Ambaye hakuwa anajua dhambi.
So that in him,
kupitia kwake,
we might become the righteousness of God.
Tunaweza pata haki ambayo ama tuhesabiwe haki kupitia kwa Mwenyezi Mungu.
Jesus knew no sin. He never sinned.
Unajua kwamba Yesu Kristo hakuwa anajua dhambi, hakuwa anafahamu dhambi, lakini alikuja akawa dhambi ili achukue ghadhabu yetu na sisi tupate wokovu.
But he was made to be sin.
Lakini Mwenyezi Mungu alifanya awe dhambi.
Meaning he was made to take the penalty for all of our sins.
Inamaanisha kwamba Yesu Kristo alikuja akakufa msalabani, akachukua ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, adhabu ya Mwenyezi Mungu ambayo ilifaa kuwa kwetu sisi. Akachukua kikombe cha wale ambao wamemwamini, akafa kwa sababu yao, kwa sababu ili waweze kupata wokovu.
So that in him,
na ili kupitia kwake,
that is by faith in him,
kupitia kwa imani ndani yake,
we are not in him if we have no faith in him.
Hatuwezi kuwa pamoja naye kama hatuna imani ndani yake.
But in him we become the righteousness of God.
Lakini kupitia kwake na matendo ambayo alikuja akaweza kutimiza hapo ulimwenguni, tunaweza kuhesabiwa wenye haki.
It's nothing we do.
Hakuna chochote ambacho sisi tunafanya.
There's no list of things we can do to be righteous.
Usidhanie kwamba unaweza kuwa na matendo mengi ambayo unadhania ni mazuri ukaona kwamba utapata kibali ya kwenda mbinguni.
But it is only through faith we receive the free gift.
Na ni kupitia kwa imani ndani ya Yesu Kristo ndio tunapata vipawa vitatu.
And in Jesus Christ we are made righteous, considered righteous in the eyes of God.
Na kupitia kwa Yesu Kristo tunahesabiwa wenye haki mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya matendo yake.
Let's all stand and pray. Emmanuel, will you close in prayer?
Okay, fine. Father, in the mighty name, Father, we want to thank you. Thank you for the word that we have heard today. It is a blessing for you to give us this grace, this moment, for whatever you are hearing today, may it affect us in a way that we may understand and know why we brought up at the cross into our lives, Father. May we know that Jesus Christ took upon himself so that he can save us. May we understand the strength of these words. They may change our ways. They may make us better people. May we do everything in our lives, even though we don't have the strength, But may we just pray to you, Father, so that you may help us in whatever way, so that we, at the end of the day, Father, we may glorify your name. I pray this, trusting and believing in the mighty name of Jesus Christ.
Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above you, heavenly host. Praise Father, Son,
all of you. I hope you have a great day.